Esomero ya Viva College School lisangibwa mu kibuga Jinja Mbusoga liwagidde enteekateeka y'emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II egy'emyaka 75 bw'eriguza emijoozi gya bukadde bwa ssente za Uganda 20. Bino bituukiddwako olwaleero essomero lino bwe libadde lijaguza okweza emyaka 10 mu kisaawe ky'ebyenjigiriza mwe liyisa okubangula omwana w'eggwanga mu bintu eby'enjawulo. Bakadde ayogerako eri abazadde n'abayizi ku Viva College School e Jinja, Kamalabyonna wa Buganda Charles Tamayiga yabazizza abatandisi b'essomero eryo olw'omutima omulungi guno eri Obwakabaka ne Uganda yonna okutwaliraamu nga lisoosowaza ebyobulamu n'ebyenjigiriza.
We are having the Kabaka's birthday run on the 12th of April as we fight HIV/AIDS so that we banish it out of Uganda by 2030. I'm sure people are going to run in Jinja as well. So I thank you very much, Viva College. I wish you all God's blessings and good health. Tabazinga, afumvue.
Katikiro wa Buganda era alabudde abayizi n'abazadde ku njogera y'ekigayaavu ebunye emitimbagano ensangi zino erowoozesa abayizi nti ne baba tebasomye basobola okubeera obulungi.
Even this week I was talking to students, even the other week, and this is what I tell you, this is what I tell them. The narrative that you can be successful without education is faulty. There is a growing narrative, especially on social media, that you don't have to go to school to succeed. Of course, not everybody who has succeeded has been to school, but going to school doesn't stop you from succeeding. Now, that is the important thing. If you want to do business, you can do business after going to school. Simon Sekancha is here. He was working in the Standard Chartered Bank. He's a famous entrepreneur. And many more. You can follow whatever dream you have, but after you've gotten education, uneducated people can be a big liability.
Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala Nsekere yeebazizza nnyo essomero lya Viva College School olw'okuwa abaana omusingi omunywevu, kyokka n'alabula abaliddukanya obutalowooleza nnyo mu bayizi okufuna obubonero obulungi bwokka.
You are telling us about the grade. I am not a fan of grade. I am not a fan of grade. I am a fan of competence. So I am going to judge Viva by how much you shape the world, not by the grades that you deliver. So let me give you a higher level. The systems you have put in this place, no doubt, I can tell you that the competences of the children in this school is something that you should focus on more than the grades.
Omutandisi w'essomero lya Viva College Jinja Dr. Haji Juma Kisame n'omukyala Farida Kisame balambuludde gye livudde w'essomero eryo n'ebituukiddwako mu myaka 10 neyeebaza abazadde olw'obuwagizi buno.
From 2008, that vision was nurtured brick by brick, plan by plan. Then in February 2016, Viva College opened its doors. Do you know how many students? I think you heard. 47 with 60 staff, so you can see the mathematics, huh? And 50% on bursary, so you know what kind of mathematics that was at that time. It was a very difficult time.
Mu kusooka, Katikkiro wa Buganda yatongozza ekizimbe omunaakolebwa ebyobwoleke n'ebyobuyiya bya sayansi gattako tekinologiya. Abayizi abanywedde akendo mu bannaabwe mu bigezo bya siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga ab'omwaka oguwedde okubadde Nakalembe Malaika Megan, Rufi Cheshari Winfred, Kivumbi Mario n'abalala baweereddwa ensimbi wakati w'obukadde akamu n'endala ssaako kompyuta, ekika kya laputoopu n'ebirala okubibaza olukola obulungi. Omuyizi Atune David Kamugisha asoma siniya ey'okuna yenyumiriza nnyo mu ngeri essomero lyabwe gye libateeseteeseemu.
Nze Atwine David Kamugisha nsomera ku Viva College e Jinja, ni mu senior 4. Leero Viva ewezezza emyaka 10 kuva mu 2016 we bagigula. Leero tusiimye nnyo okulaba Katikkiro w'Obuganda n'ow'Obusoga bombi bazze leero. Kyenjagadde ku eno ssomero mu gino omyaka gye mbaddemu ne bye bakoleddemu abasomesa n'aba student relationship between the two eri nnungi nnyo. Wena byeyagala ne ko curricula byonna omupiira basketball byonna bwebiri n'emizannyo emirala.